Zabbuli ey'14. Weebaze Mukama, gwe mmeme yange. Ayi Mukama Katonda wange, oli mukulu nnyo, oyambadde ekitiibwa n'obukulu. Eyeebikka omusana ng'ekyambalo, atimba eggulu ng'ejjigi, asimba empagi ez'enjuuze mu mazzi, afuula ebire eggaali lye, atambulira ku biwawaatiro by'empewo, afuula ababaka be empewo n'abaweereza be omuliro ogwaka. Eyasimba emisingi gy'ensi ereme okusagaasagananga emirembe gyonna. Wagibikkako ennyanja ng'ekyambalo, amazzi ne gayimirira waggulu w'ensozi. Gwe wewanenya ne gadduka, eddoboozi ery'okubwatukako bwe lyawulirwa ne ganguwa okugenda. Gaalinnya ku nsozi, gaaserengetera mu biwonvu, ne gatuuka mu kifo kye wagateekerawo. Wagalagira ensalo gye gatayinza kusukkako, galeme okudda nate okubika ku nsi. Aleeta enzizi mu biwonvu, zikulukuta mu nsozi, zinywesa ensolo zonna ez'omu nsiko, entulege ziwona ennyonta. Ennyonyi ez'omu ggulu kwe zituula ku ezo ziyimbira mu matabi. Afukira amazzi ensozi ng'ayima mu njuuze, ensi n'ekkuta ebibala eby'emirimu gyo. Amereza ente essubi n'omuddo okuweereza abantu, balyoke bajjenga emmere mu ttaka, n'omwenge ogusanyusa omutima gw'abantu, n'amafuta aganyirizenga amaaso ge, n'emmere ewa omuntu amaanyi omutima gwe. Emiti gya Mukama gikkuta, emivule gya Lebanooni gye yasimba, ennyonyi gye zikoleramu ebisu byazo, kasidda, emiberoosi y'ennyumba ye, ensozi empanvu ziba zambula buzi, amayinja kye kiddukiro ky'obumyu, yateekerawo omwezi ebiro, enjuba emanyi okugwa kuwaayo. Gw'oleeta ekizikiza, ekiro ne kibaawo, ensolo zonna ez'omu kibira mwe zifulumira nga zisooba. Empologoma ento zivuumira gye zinaalya era zinoonya emmere yaazo eri Katonda. Enjuba n'evaayo, ne zigenda, ne zeebaka mu mpuku zaazo. Abantu ne bagenda ku mulimu gwabwe n'okutegana kwabwe okutuusa akawungeezi. Ayi Mukama, emirimu gyo nga gya ngeri nnyingi, wagikola gyonna mu magezi, ensi ejjudde obugagga bwo. Ennyanja, eri, ennene engazi, omuli ebyewalula ebitabalikika, ebisolo ebitono era n'ebinene. Eri amaato gye gayitako, lukwata mwali gwe wakola okuzannyira omwo. Ebyo byonna bikulindirira ggwe, obiwe emmere yaabyo mu ntuuko zaayo, gy'obiwa gye bikuŋŋaanya, oyanjuluza engalo ne bikkuta ebirungi. Okisa amaaso go ne byeraliikirira, obiggyamu omukka gwabyo ne bifa ne bidda mu nfuufu yaabyo. Otuma omwoyo gwo ne bitondebwa era ofuula obuggya amaaso g'ettaka. Ekitiibwa kya Mukama kibeere kyakubeerera, Mukama asanyukira emirimu gye. Atunuulira ensi n'ekankana, akwata ku nsozi ne zinyooka. Naayimbiranga Mukama nga nkyali mulamu, naayimbanga okutendereza Katonda wange nga nkyaliwo. Okulowooza kwange kumuwoomerenga, naasanyukiranga Mukama. Ababi bazikirire baggweewo ku nsi, aboonoonye baleme okubeerawo nate. Weebaze Mukama, gwe mmeme yange, mumutendereze Mukama.